Damn, son, where'd you find this?
Whoa. Twin it, son, twin it, son. Breeder, Baron.
Twenty sana kani weda, twenty sana for the paper, twenty sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twenty sana I survive, twenty sana ni na psych, twenty sana, twenty sana kani weda, twenty sana for the paper, twenty sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twenty sana I survive, twenty sana ni na psych, twenty sana. All I know is that I need dough. Keep it 100 with me, bro. Pese me no nation signal. Tuko busy to the Mali eco. Fans be digging the vibe now. Get touchdown, it's a shutdown. Tough clan, your friend. Got the whole city on lockdown. Handouts, they give us none. Tumeifanya si wenyewe. BD. Hewa peke ndo free. Fast party bila fee. Nibizo ongeza VAT. Rappers tryna reach me. Tryna be part of the team. Twende sana for mzenyu si die. Okay, come on, begu zangwai. Street wise, cutting ties, evolving. Good vibes, nikizo za nambogi. Fake friends, selling off for a profit. Skill wise, see talanta ni godly. Mandy told me that we running a game. Tola twende sana, baby, we slay. Twende sana kani weda, twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twende sana I survive, twende sana ni na psych. Twende sana. Twende sana kani weda, twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twende sana I survive, twende sana ni na psych. Twende sana.
Sema kweli mina die do, bei ntafika na bado. Hustle kuchapa ni tight though, lazima ni mwage tujasho. Isidare kapeje za Bible, na itati main tu na side hustle. Zote zijipe ni by Rafo, wenji bima na Prado. Twende sana bila pressure, spigi mboka bila mbesha. Nani trendsetter, breeder baron what I mention. Niko grind, niko kalesa, nikisaka macheda. Skiza flow, no ni pay props, letter do, minta seti verse. Spigi show, kahulipi bus, toka sana na hizo bapam. Twende sana kani weda, twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twende sana I survive, twende sana ni na psych. Twende sana. Back then we were still under. The struggle only made a nigga stronger. On the rise kama bridge London. Situki na ganji na die bonus. Twende sana usi slow pace. Haraka upesi usi slow pace. Twende sana. We stay ready kani kompe. Animal wizzy try tame. Mandugu zangu wako job. Staki check leta cash farm. Mola tulinde tukiwa mboka. Tukio moka tusi why sort. Been the best, I'm still lit. New finesse, Nikki kill beat. Check it craft me amazing. Finya next, don't you feel please. Y'all hate it when I make moves. Don't love me, man, I hate you. Fake rappers always talk tough. Spitting something that it can't prove. And raise bunny, gonna pick a selfie. Ain't stopping till my fam is wealthy. Compis only let a lens ni seti. Twende sana psake hizi keki.
Twende sana kani weda, twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha. Twende sana I survive, twende sana ni na psych. Twende sana kani weda, twende sana for the paper. Twende sana kama for me mejipa karvada ni chafu safisha.